gwange obutambule misana n'ekiro mu mutima gwange bwebulamu bwange mbadde ndyawo nendowooza lwaki nkukaabya kate bwe nakusangira nasanga oli mulungi omwana w'abandi omulungi n'abamwegomba mpulira buwalala onawe ababuuka n'osalawo oyagale munze wansanga sirina n'osalawo okumira ebizibu awatali ssente ku nseeno omukwano tewaba onsatta abaana n'onzimba paka wetutuuse mukazi wange kyenkukutira tula mu makago wefumbire bakazi bonna mutima gwange era nkufiirako bwe musaayi gwange okutambula emisana n'ekiro mu mutima gwange bwe bulamu bwange abaana b'ozadde bonna balungi ng'ate bagezi sikuli mulwadde amaka gaffe ogawezeza ekitiibwa ekitagambika tekibangako kyangu bw'okufuna omubeezi atalina kacamu nga ne bwe kabakalwadde nga kabujjajja mu lunyiriri temuli abakumpa beebale kubanga bakiraba kigonsanira n'oyo atansimbye bwe mugambe si akusibe mutala wange ansingira abakazi bonna mutima gwange era nkufiirako bwe musaayi gwange okutambula emisana n'ekiro mu mutima gwange bwebulamu bwange kati nno kuyita erinnya ki erina kusanyusa erina kutambuza nga weebulira kuyita erinnya ki wulira manye kuyita erinnya ki erina kusanyusa erina kutambuza nga weebulira kuyita erinnya ki kuganolondako kuyite swiiti oba mugaati kuyite mukwano oba keeke yange simanyi kabiite oba mulongo buliizi bwange londako kuyite swiiti oba mugaati kuyite mukwano oba keeke yange simanyi kabiite oba mulongo buliizi bwange londako Tambule misana n'ekiro mu mutima gwange.